Lazima una visingiti, unafiki, uchawi, a lot of negativities. Go, 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 go. You gotta go, man, you never know. Bibiria inasema, you reap what you sow. Huko street, knock, knock on them doors. Kambata wazima, wazima, chunda paka ngos.
Jambishia pistol, kujibu na machine gun. Demu wako atatoa mdiyo ajaye kutumia chumban. Goja nkuwachie hii,
go.
Kana kichwan, kwenye fan, naweza kwa jirani, ila sio mpinzani.
Kaju, kaju, bebeshwe mzigo au kachini, kachini uwe mzigo. Si unachekia yo mapigo, mapasi ya kisigino, Luis Figo. Atukai nyuma tamaisha kinama, tambia inu tupendo kismama. Wengi wenu mnaanguka kwenye kusmama, tupo kwenye uwanja wa vita unaita mama.
Gangiro unga chafu moja,
wewe,
atuishi kiwoga woga. Shortcut ya mvivu ni kuroga roga, atuwezi kufa siku moja moja.
Wewe,
go. Go, 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 go. Go, 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 go.
Go, go, get money. Usipopambana takupambania nani? No, no, life is no funny. Matusi yao nakuwaga kwenye matani.
Rumbali, techu, nigawane na wana. Usisahau kuja na suti, mana jeansi zinani bana rusa kunikimbiza. Ila siwezi kusimama kama ugomvi sio pesa, basi siwezi kupigana. I flip the glass like I'm bartender, na handle cash kama bank teller. Wakijisi haa unapindua meza, I'm too clever. Na niko farme kakadha, can't go get a go tena. Tunukie fredda.
Chafu tatu, chafu moja. Atuishigi kiuoga woga. Jeshi lenyewe wela mtu moja. Watoto wa Mungu watujui kuroga.
Nimezaliwa kushindani, wewe ndo unapambana na mimi. Kochi chini macho juu, baba ndo katisha tayari. Nimezaliwa kushindani, wewe ndo unapambana na mimi. Kochi chini macho juu, baba ndo katisha tayari. Go, 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 go. Go, 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 go.